Sadiki sahaba pumbao ya sadiki sahaba pumbao mogore mtu akahuni kwao rabi wa nusuru kula wapendao Sadiki mahaba sikitu Nimeya sadiki mahaba sikitu Imeni adhiri adhara ya watu Mahaba subiri tuwe peketu Tuwe peketu Machozi ya huba yemeni mwaika Silini kashiba nikafurahika Wangu mahabuba emesha nitoka Emesha nitoka Thank you.